yande joni wittode min tawi sappo e joyyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jagnalɗi e moɗon Soumana Amadou janggata habaruji ɗi nonne wontere suudu Sawara député ɓe hande nde enna fuɗɗi hawrude munɗiɗe ɓere dow duuɓi dow hitaan duuɓinaɗi ɗe sappo e jeɗɗi ɗo ko yaawi yaawi sisas kam woni fedde loctoroɓe leydi men Niger golloɓe to enna maternité Isaka Gazobi to ete central kaydu naati e murtere golle ko balɗe ɗiɗi fawarde jonni e gartan dow filla kon darta nangguede Baba Alpha kaalo habaruji mo bon ferey laatiddu kon nani RSF kam wonno fedde leyɗe duniya hokkoɓe habaruji kaali dow ko mettiɗo nder majju yewtere men pinnande studio kala ngu no daara filla nguure ton en dan région mo dow so hawrinde waɗama dow inde majju kori jam woni e moɗon nani ele habaruji meɗen ni goo fuginana min andina on wiide hono fa hande RSF kam wonno fedde leyɗe duniya ndaarore filla hokkoɓe habaruji fedde nde endani holli fawara jondu kondani mettorgal muɗum en yaade eko bandimi mbiyeteɗo Baba Alpha gollo bon feere waɗa ɗum enda har filla nanggol duuɓi ɗiɗi kasu laaɓɗo kañum e haɗede to konna kulle muɗum fuu waɗa duuɓi sappo nden RSF o endani ɓe kolli wiide ke ɗum ɗo laatakinani hunde ko laati hono ko wonno tefafa deƴƴina himɓe laatiɓe hokkoɓe habaruji kañum e dirrindeɓe nder golleji maɓɓe ɓe noddidu kono yaade e sembe leydi Niger accita nanggol ngol endan heɓa kanko Baba Alpha o yiita kanko to golle makko noni hono suudu Sawara député ɓe ni hannde nde endan ɓe puɗɗi hawrinde maɓɓe ɗiɗo ɓerde ko duminaɗe sappo e jeɗɗi dow ko yaawi yaawi hawrinde du konnani hono waɗi hono dow aragal fawarde jondu konnani ho radio suudu Sawara député ɓe dartana dow filla hono kulle gaddaɗe ko darto filla cuɓaki leydi men Niger ko gomnati holluno suudu Sawara moɓundu ɓatakeji laamuɗo leydi men Niger ƴewno dow muɗum capantati lewru juin caggal ko député ɓe tawitinoɗo sappo ene lewru ndu endam ndenene kadi hawrinde enna ko fuɗɗadu bande men Michel Dadji yeeyi ton endam
e laawol ngol hawrine de noddaama ngam ƴewtito moƴƴina dewtere hawjiine fille cuɓaaki gaɗeteeki fuu nder leydi meɗen ko nder lebbi bittiɗi ɗi depiteeɓe ƴewtini dewtere de useyni tinni ardiiɗo suudu depiteeɓe ɗum misaali kolloowo ko démocratie singake nder leydi meɗen
miɗo miccintina ɓiɓɓe leydi wakkati nde sariya waɗa dañan keɗɗo ngoonga dañan mo heɓay ngoonga mo heɓay ngoonga on tawtaake no welti dow sariya on no joƴƴinira e dow laawol démocratie e ndima kuuji ko durwano duuɓi ɗi fuu waawata tabintineede sana sariya ngoonga tawaɗo monimɓe fuu njardi dow mum jaynol e fennude hawjiɓe sariyaaji ɓen gaɗɗo ɗum fuu bonnani himɓe dow filla ndimaaku mu'en e moƴƴere leydi
to depiteeɓe ɓe tawaaka e laamu rafi hettinaade haala maɓɓe ni waddi noddol ƴewtitaaki ki hano no Issoufou Issaka député lumaano o wi'iri ɗum
e laawal ngal kay suuɗu moɓundu ɓattakeeji laamorɗi leydi ngam yi'i ɗum hayɗinake sanne waɗi ko wi'i gomnanti ƴeewitoɗereeji mum darɗo laawol cuɓaaki sawte nimɓe ngaɗiti hawrindeeji ɗiɗi tawi du hawrinde wore fu ummata konana millionji keɓe ɗiɗi e capanɗe joyi lokkotorooɓe mawɓe ɓen muraadu nguuji muɗum en fuu ngatta millionji laso ko njiɗi ngam yahdu golle mu'en yeeso
e laawol ngol du sigila ƴewtinaade moƴƴina dewtere hawjiine basol karanzi leydi meɗen no waɗete nder jeɗɗiije ɗiɗi ɗe useyni tinni wi'i du ƴewtinaade moƴƴina dewtere de himɓe leydi no deki tammude mum'en sanne dow mum
yerno min kalluno le habaruji amin ƴaɓɓiɗi ndiyan toɓuɗan sanne sanne hara soɓɓir leydi men Niger waɗi ko laawol taƴƴi hakkunde tawa e abalak ko ngol taƴi du konno tawama mobilaji kewɗi jondiɗi are e himɓe no yinnota heɓi mbittake jehi gaɗo e jahaale muɗum en ɗum waddi ko subako enna min noddi préfet mo abalak mbiyeteɗo farjo ni mahamed iddar laatiɗo gongu mahamad ɗantani lande kemo no ɗum wontiri se keɗɗinani ko o noti ɗum
nder wakkati mo kaldam he moɗon o miɗo tawa nder nokkuuje gonaaɗe no moƴƴine ɗe gollooɓe sarusi kawjiiɗo moƴƴino laabi no he moƴƴinde laawol ngol looreeji garooji e bittotooɗi fuu darnaama amma himɓe no hen o watta hannde nde allah jaɓi golle moƴƴino laawol ngol timminaama nder nokkuuje ɗiɗi togol taƴi e togol boni fuu min ngatti soogeeji dooma ɗum min mbi'ii du ɗi kaalana awƴooɓe looreeji mawɗi iwan agades gara abalak to burto abalak iwan ɗi tawa ɗinndu nde ni ɗi ama ɗi daru to ɗi daru ngam domude himɓe waɗi soogeeji ɗin
gatta
non wontiri ko watto hono galleji ujunaji ɗiɗi e keme nayi e joyi kañum wonno ko laati ndiyan naati ɗum maawi ke ɗum ñam bonni nani ɗum kulle kewɗe e lunnatugol ndungu warde sappo lewru juin gonɗen juin gonɗen ndu endan ɗum wonno habaru ko Ocha wurtini Ocha du kam wonno hono bureau mawɗo koko habaruji harfila ko darta hawre leydi duniyaaru do faabamiwa himɓe ko watto ujunaji nogay won ko ɗum ƴewto nder mundu konna ko ndiyan ɗam waɗi bonanda caggal ko liɓi cuuɗe kulantereji himɓe noga e tata du konna woni kommaji e nder muɗum Ocha holli wiide du konna ni hono fawre joni himɓe woɓɓe du konna ndara har filla bonanda o endan to ende agades e difa e doso e taba ɓe laati ɓe ndiyam bonnini ɓe endam ñawadde hannde nde endan ni ɓe keɓanaka fu ballaga ndene ne kay du konnan ko wattu himɓe ujunaji temedere e capanɗe joyo e jeɗɗo kayduno miile ndiyan ɗan seeɗan yaara e caggal nde ɗum bonanda jiɗi en noni wontiri faware jondu konna ni hono jango noga e goho lewru juillet wona ko fijoji ɗi francophonie leyɗe kaalaɗe ɗengal francire hawrutuɓe tonde abidjan gallude lamor leydi côte d'ivoire fijoji ɗi enda fuɗɗam caggal ni saɗanomaji koɓe leydi niger heɓi ɗo enda fadde muɗum en dillude keñal le kikiɗe endani wonno koɓe dilli ɗo endan kamɓe himɓe leydi niger ministére hawjinde filla final tawa e aadaji meɗen holli wiide ko watta himɓe hemre e capanɗe joyi woni ko wattaɓe yohoɓe fa naato e golle ɗen endan capanɗe joyi e goho ɗu kon tokkiɓe no wallaɓe no fonditanaɓe fa no wooɗi seni ɓe kettinanon docteur mawɗo kawjiɗo filla fijoji final tawa e aadaji ganda tayiru wakkati mo jalla mayre makke dalandimo
du côté de la culture il y a 9
farfilla fina tawa miɗen godi kulle jeenayi no woodi hunde ko nimɓe kantidayi e mum ɗum waɗi ko yimɓe ɓen jaata ndenne ɓen ɗon tan woni keɓta yaade miɗo miila kulle jeetati tawaɗe ɗon ɗe no mbawan jeyi woodi du miɗen gatti gokka amin e tammude dow kulle jeetati ɗen gam himɓe ciryana keɗe fa waɗi bako saɗorma heɓanoma leymum ndeno woodi aadiji koƴaɗi ko waɗi miɗen gatti tammude dow kulle jeetati jawoje do inde Niger le filla fina tawaɗen miɗen tawa du ley leydi ndi hakkillo fukkingo woɗi du nimɓe koƴanama laabi jaaki jahale koyata tewta mbar jaari e fijogo
ko watto sariyaji capantati e joyyi laatiɗo kono dartanani himɓe ko watto capannayi e jeetato kañum woni ko gollete dow balɗe noga e goto ende maradi ɗum wonno hono fuɗɗugol filla ko darta hono ƴewgol saria hitande warde hitande ko waɗa hande nde enen to enda maradi hoorejo suudu saria maradi mawdu mbiyeteɗo ousmane alaji adamu o haalani bandi min dow filla ko darto ɗiɗo haalaji koɓe jaato ɓe gaɗa saria mɓe gaɗa kiiteji muɗum mohammed mamma
no woodi kiite baraɗo go kiitanteɗo gam walliri naafirtani woɓɓe laawol keɓi no bujjiri kiitanteɗo gam tefi warude goɗɗo kiitanteɗo gam rimi wari suka o kiitanteɗo gam wattani goɗɗo paajo no woodi tatogom kiitanteɓe gam gulu cuuɗi nayogom kiitanteɓe gam piyi goɗɗo faa bari mum no woodi sappo e jeetatogom kiitanteɓe gam jani dow sukaaɓe rewɓe nder sappo e jeetato ɓe no woodi sappo e go'ogom ɓe janana dow sukaaɓe rewɓe ɓe duuɓi mum en gaɗay duuɓi sappo e tati nder iri kiite gonaaɗe no gaɗe ɗe laabi kiite bi'i neɗɗo fuu tawaɗe nder iri majje no waawi tefi tettinowo
noni wontir o wonno hoorejo suudu saria ton enda ndenene kayni maradi ɗo filla kiite ko watte hitande hikka sisasi du konnan kam wonno hono syndicat mawɗo mo faware jondu konnan ni golloɓe na mbiyen loctoroɓe leydi niger hono fedde maɓɓe golloɓe to endan ni maternité isaac gazobi ko entité maternité centrale golloɓe enda no tawda faware jondu konnan ni e murter golle ƴiwde hannde nde endan ni fa yaade jango murter golle nde du konnan ɓe gaɗananna gam filla dartude salleɓe kewta joddi maɓɓe ko lewru wandu ko wiyetedi joindu endam ene andi du konnan ni eley jeɗɗiri ƴaɓɓinde endan du kamɓe himɓe hono maternité centrale ɓe endan ni ɓe gaɗino honno endan du konnan murter golle ɗen endan gam batte tewtude du konnan ni yiitude hono kulle goɗɗe enda se wiya kettino nanon hono goto e mabɓe mbiyeteɗo Abdoul Aziz Sani laatiɗo kawon secrétaire ɗi ɗaɓo mo sisas on endan fedde gollo maternité Isaka Gazobi
murtere noon nde min puɗɗi illuje ɗire wittiide nde to nde balɗe ɗiɗi komin jejjiti kadi min gaɗiti ɗum hannde alkamisa o e jaango mawde nden ne balɗe ɗiɗi noonni ɗum du gam rafi jobdi ko lewru juin wittiindu ndu noon komin keɓay hannde miɗen tawa ley balɗe laso lewru fa hannde min joɓaka woɗi du murtere amin nde fa min penna hoorejo maternité Isaka Gazovi o biɗo saɗorma jobdi jobdi wala nder lokotorore den tawi du rafi jobdi no tawa nder mu o horejo maternité o cede sedda waddi fa yoba nimbe tawi du e kubata nimbe denne min tokkititto murtera amin de do yaade balde garoje seni waday ko jifti lemu min tokkan lawol kitangol fa tawi murtera amin de dum humtake
notre grève
namon tirono ɓurdirol wawde latol baal pelle pamar leydi Niger kañum e tewtol coupe mawɗo mo leydi Niger ɗum wonno dow filla ko darto habaru fijoji pirto ɓali ko ete latol baal Omar Hamma.
Timminirgol latol ɓurodirol pelle potorɗe no waɗan nogay e ɗiɗi yaade nogay e jeenayi lewru juillet dosom fuu pelle latol bal jeetati ni kawroytam telwa agades lada fc difa entente doso dankasawa maradi université nyame zst tawa sonan catilaberi e espoir fc mozender keɓuɗo jamako e durongo no heɓa nata e pelle ɓurtuɗe ɗen ɗiɗaɓo on du no fottan e keɗɗo gaɗa oto ano kanata piɗe cakkitorɗe ɗen altine bittiɗo woni ko waɗi as soni dep watti es gendarmerie gotel e ɓolum sahel e as police keppodiri ɓe gartoon ɓe piito alal gartogal capanɗe tati lewru juillet kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
fedde yewtottotonde do filla ko darto hono faar joni nguure e nder leydi Niger fedde nder jiya kana e fedde maɗoytede alternative ndeɗo fedde ni waɗi hawrude gonɗen to enɗan doso gam batte yewtande yimɓe dow filla majjum ɗum waddi ko fawata joni bandimin Dawda Hassane du tawi forri e yewtere nde mbiyeteɗo Ibrahima Diori kam woni goto e hoorejo hono hawrinde enɗan o haali o holdi o wii har filla ko darto enɗan doso kulle no godi ko laatino laati saɗorma sanne
kanƴi ɓe ɗuuɗi ko wari gansitaki fedde ndaarore nguure hawtaade e fedde jinganore ɓiɓɓe leydi remoɓe jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e durooɓe ko wari to batu joɗa kaalen o caggal Amadou Zakari Oumaru goto secrétaire kawjiiɗo filla bolondaji haaluno o holli ko hitaande hikka nde saɗorma nguure no woodi ley région doso coordinateur fedde durwonore nguure mo région doso hokki laawol nder warɓe to hawrine de e halde nden on wi no hani coggu ñamri e koyirda waɗe kamɓe nokkuje yarda luude to duroɓe o debbo du ƴamti nokkure to gollete fa wurna koreji
mumnder kappa kuula leydi doso debbo wala gesa hoore mum neɗɗo heɓan nokkure ni no ko wara tarsino tefa ko ñaami he giiɗe am ko gomnati yaha soodowa ñamri wara sottira na yeddana himɓe ko yirnam o tittinkino o wallira
to Ibrahima Diori coordinateur mo fedde nden fadde gomnati notaade no ɓooyan sanne gam no woodi ko faddoto ɗum e jiiɗe woɓɓe maɓɓe
j'ai entendu certains dénoncer l'attitude
mi nani woɓɓe no kaala gacce ɗe tawaaɓe nder laamu gonno gaɗa mi nani du jeenol golloɓe gonagol no waɗe mi nani fa hande filla guykaale jawdi leydi ɗe wonɓe no laami gonno gaɗa tawi du talkaku e rafo no tawa caka himɓe haalaji rewɓe e worɓe jinganoɓe himɓe leydi belikan sanne démocratie mo himɓe goni no tefa o ƴaaraki humtude haa
joyi
fedde durworore nguure nden hawtaade e fedde jinganoɓe ɓiɓɓe leydi ndel barɗe garoje ɗe du no gaɗan batu joɗa kaale to laamiɓe rejoji ɓen fuu
dow ɗum woni ko habaruyimɓe fulfultili hannde assalamu aleykum mbaalen to jam waali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yuude altinere fayaade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger